na na baby no. Kununiana na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Eti niachane na baby no. Yeah. Sikujua nitapenda hivi akinyaja minakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni potable mat. Play some music ghetto kuna pat. Play some music, ghetto kuna pata.